nyimbye kano ne edidi mu Acton Records murder Maulana Rain we bad we are mad eyo waliyo msajja omuwanda bana Uganda kwe bayagala bayakuzibwa mu mpisa ayogera bulungi Kyagulanyi yali yabangulwa ng'omutima gwa Kyagulanyi gulinga gwe bakulongole era mu palamenti eyo gasajja gaayagala gamusambe mbu lwakuba obulamu bwe wattu yabuwayo n'abantu be bamuyita kasajja sajjera mbukubwa musada bwe namusisinkananga saluti nga muwaya pulezidenti bayogera naye Kyagulanyi tabipaka ebyo ngayayo yakimu ekya Uganda ekyoke kyayagala bayogera naye Kyagulanyi tabipaka ebyo ngayayo yakimu ekya Uganda ekyoke kyayagala bamukolanga nkumu ebinyiza mitima netwekyawa yatugamba mwe mugume nsirikyuka mudembe oba kibokoka nkuwe oba makomera zekansiwe naye yo muda tulija ne tufune emirembe talina jabu yona talina bajuni yona embeera zoyo kwenawumulira mwagala kabe alinga omusada sada mwenga gwe mugamba zoyo gwenalonda mala sentamu wange bayogera naye Kyagulanyi tabipaka ebyo ngayayo yakimu ekya Uganda ekyoke kyayagala bayogera naye Kyagulanyi tabipaka ebyo ngayayo yakimu ekya Uganda ekyoke kyayagala
Uganda.